ZLatestMusic.com.
It's Rocks.
It's the sun.
I'm in love with
all my life, nigga, buzzer, no naps. I'm hoping Lelo brings a new chapter. Sichikondi is the money that I'm after. Need to find the plug in monga adapter. Sikuti ife city baza monga baby. Timafakamo tisapota mona baby. Mulungu wao ni semsemu na watu. Ni bantu nao vaina mpuno na tomato. Or maybe take a guada city guada semsem. Or maybe pempelo yatu ilumu long term. Chuma chatu chizafika tika kota. Apa ABX 12 is the motor. Babusa bali be content bati bari na chuma. Bafunaga 5 kwacha keni nako ni katuma. Kaende towards Hilux. Wave mu addition in a minus. Kaya, ushetizaka kwira chuma. Yomanga konyumba. Kaya chilungu patumba. Kaya, mavuto yebezi anitesha ya nikwira. Nika yensa paliponse ni mambira. Chinga wame nikalire munichina. Right now, nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now.
Vimusepelo wa mano na rigraja. PhD tema pepa ya kufoja. No jobu banzanga bainza mafodia. Very shocked, that's why ini be mafodia. Ninkula baba fiashte tindale. Plan B kwalifio kuba musiciani. Na yo ya likoso kuba chalo chishani. Sunga nkale chesta benga bachabe chabe. Songa junta njika lafio one pose. Limbiku success tu alio cha fuse. Haba kutupa connect they refuse. Limbe pamulilo ifo tu sende chushi.
Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Bali mane sana pange badi mo time yake. But I don't mean it's less of a daddy. Anaye sana pushing asikulu. Fulu, 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 he's the best of a daddy. Generational wealth can start with you. Fight for your life, you ain't gonna see a two. Osa de kelela pressure ikusukuluze. Osa leka boti ya mundu wina ikukruze. Uzi pange pange ukapeza chuma. Chinja bibi ufake moka puma. Masnika na macheni monga these more. E life even when you have you will need more. Yeah, badu chanjele usaleke baku nyunye. Sunga queen ija curse ya satunye. Satana akatune. Bati mairo sisi wika marume. Kaya, ushetizaka kwira chuma. Yomanga konyumba. Na chilungu patumba. Kaya, mavuto yebezi ya nitesha ya nikwira. Nika yesa paliponse ni mambira. Chinga wame nikalire mulichira. Right now, nina mashoko ni ganza vina.